najimsafi.com.
Wanted boy on the track.
Mama Fish alinambia sikutaka kumsikia. Mapenzi siwezi tafute noti. Faima wangu alinambia sikutaka kumsikia. Daddy mapenzi hayawezi tafuta noti. Moyo sukuma damu kishindwa sukuma chapati. Sije nikaosha damu nishasema mapenzi sataki. Unapenda vitamu unajifanya mswati. Yana faida gani hayo yalimshinda Bugatti? Hivi kabila gani wewe moyo bona king'ang'anizi? Mzarama mgindo mpogoro bona king'ang'anizi? Yataniua, yataniua.
Nataka moyo kubali unatapatapa na ushapita mwaka bado zofulari. Nini umepatwa moyo kwenye mapenzi yaliupiga mwingi? Mini takachwa likuwa gani pingi? Kanilambisha asali yake nyingi akanimalizaga. Akwaga na chuyo alinipa mimi shamba lake lote kulima. Akanipa na moyo nilimuamini nikazama mazima. Hivi kabila gani wewe moyo bona king'ang'anizi? Mzarama mgindo mpogoro bona king'ang'anizi? Yataniua, yataniua. Misiyawezi mapenzi yataniua.
Ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.